dende bakesa ne bitamiza ne basomba kibanywere bafune mirembe ekibatawanya kiwubuke kyokka ne beera birangi Katonda yagabe mirembe
amezeza kokulwabwe afununye mirembe ne balimwa nakoze ebikolobero bingi nnyo batere bafune mirembe balimu kimanya nti emirembe kiva wa Katonda ne basalawo kweyonoona ekivudde mu nsi kutawanguka agezeza kokulwabwe afununye mirembe ne balimwa nakoze ebikolobero bingi nnyo batere bafune mirembe balimu kimanya nti emirembe kiva wa Katonda ne basalawo kweyonoona ekivudde mu nsi kutawanguka
batamu bora
agezeza kokulwabwe afununye mirembe ne balimwa nakoze ebikolobero bingi nnyo batere bafune mirembe balimu kimanya nti emirembe kiva wa Katonda ne basalawo kweyonoona ekivudde mu nsi kutawanguka agezeza kokulwabwe afununye mirembe nakoze ebikolobero bingi nnyo batere bafune mirembe balimu kimanya nti emirembe kiva wa Katonda ne basalawo kweyonoona ekivudde mu nsi kutawanguka
Kifawa